jamie dia fuba oli kutuyozo mukama wakuwa ero muweleze kale laba akakabola ba banyo besimisa na yera bakola bakole mirimu mwebale abakozi kona bakozesa echo chemukola cha muwendo omutwa sana kuba wamuvunanyizibwa era manye kiriva muntu uyo atakuli n'okuli atalye byoyagala manya we babikola ekyo kye kireetawo enjawulo bazikole tetulina kutula owo tobaluko jamye diyafuba oli kutuyozo mukama wakuwa era omuweereze kale raba akakabolaba banyo besimisa nayera bakola okusomoza mwatuwe kutyo no sinonya tezirabika muzikoza olusi we zigenda n'olumune bigana nabanoyongobera eguma temera kotopowa nabafuna basooka kugwa basituka nabawe bakikuba katonda yagala nnya bakola kazikole tetulina kutula owo sobaluko jamye diyafuba oli kutuyozo mukama wakuwa ero muweereze kale raba akakabolaba banyo besimisa nayera bakola kazikole tetulina kutula owo sobaluko jamye diyafuba oli kutuyozo mukama wakuwa ero muweereze kale raba akakabolaba banyo besimisa nayera bakola somoza mwatuwe kutyo nozi nonya tezirabika nozi kozo lusiwe zigenda nolumu nebigana labano yongobera eguma lebera kotopowa nabafu nabasoka kugwa basituka labawe bachikuba katonda yagala nnya bakola kazikole tetulina kutula owo sobaluko jamye diyafuba oli kutuyozo mukama wakuwa ero muweereze kale raba akakabolaba banyo besimisa nayera bakola kazikole tetulina kutula owo sobaluko jamye diyafuba oli kutuyozo mukama wakuwa ero muweereze kale raba akakabolaba banyo besimisa nayera bakola